Towilanda, tidy zinja gala kwe manisa.
Daddy, babe.
If I say yes today, will you be there tomorrow? Buza, singa mbankwa gade, don't fool e chinyumo. Suvisa, tolinkola vyachia, yanchi watyo kuloga. Mkakasa, tolinkuwa chimoni vumva mkule maza.
Bambi na kupenda, na kupenda, na kupenda. Girl, moyo wangu na waka, unawaka, unawaka. Girl, my heart is on fire. It is on fire now, twisting and turning. If you knew what to say, then you know what to do.
Jagala kukwe manyiza, kwe manyiza, kwe manyiza. Nataka kuwa karibu na wewe, mimi na wewe ah.
Girl, me want you today. Me want you today, no tomorrow. Nasema want you today. Nataka wewe leo, siyo kesho.
Jagala kukwe manyiza.
No tomorrow. We weakness janina. Nukula bako bulabi insani. Katunda mkufu bobo moto kabenza ndima. Siri wajitalo nyomu kwano chobo manya. With you better fala. Mumu mumu kwano better fala. So jango dabe, jango dabe. Mumu 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 kwano tonega iri zanga. Jango dabe, jango dabe. Mumu 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 kwano tonega iri zanga. Sembe nkulize yangu wangu we yalo.
Jagala kukwe manyiza, kwe manyiza, kwe manyiza. Nataka kuwa karibu na wewe, mimi na wewe ah.
Girl, me want you today. Me want you today, no tomorrow. Nasema want you today. Nataka wewe leo, siyo kesho.
Jagala kukwe manyiza.
Girl, me want you today. Me want you today, not tomorrow. Yeah, girl, you better know we bamu zigo polidianda. Hey, day, so you better know, so you better know if I'm better, you fire, yeah. Why if you find your rock on a curry, be short, baby, as long as it forever.
Bread and butter, tulage kompeta. Guva mukwano ndaganti mpasa. Tukumbe. Twela gaba fave sotinge. Baby, 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 boo. Jagala kukwe manyiza, kwe manyiza, kwe manyiza. Nataka kuwa karibu na wewe, mimi na wewe ah.
Girl, me want you today. Me want you today, no tomorrow. Nasema want you today. Nataka wewe leo, siyo kesho.
Jagala